e ngā maunga whakahī puta noa i te motu tēnā koutou katoa. Nau mai ki e nei pūrongo kōrero a Wātea nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei ko tahirau e 63 ngā kēhi ma te kōwhi o Rihou kua hua ake i Aotearoa i ngā haora 24 kua hipa. A hei ahānare e tūnei ka haere ngā tahi ai ngā kaimahi haora 73 o te whānau o Waipareira ki te tai Tokerau. Ki reira whakapiki ake ai ngā tatauranga kanoa raimate a te iwi Māori. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hā kinakina. Ko tahirau e 63 ngā kēhi ma te kōwhi o Rihou kua hua ake i Aotearoa i ngā haora 24 kua hipa. Ko tahirau e 59 kei Tāmaki Makaurau a e whā kei te takiwā o Waikato. E whā mano 34 te tāpeke o ngā ma te tūroro kua hua ke i tēnei wā o te noho whakamoho ao. Ka mutu ko tahi mano e whiturau 41 ngā ma te tūroro kua whakamāui anō. O ngā kēhi hou kua hua ke i te rānei ko tahirau mā rua o ērā kāore anō ngā apiha hauora kia kitea he hononga. Ki kēhi ke atu. E 69 ngā mate tūroro kua hōhi perangia a toko 6 kei te wāhanga whā omoomo. Hei ahānare e tūnei ka haere ngā tahi ai ngā kaimahi hauora 73 o te whānau o Waipareira ki te tai Tokerau mō ngā rā e whetū. Ki reira whakapiki ake ai ngā tatauranga kanoa raimate a te iwi Māori. Hei tā Maria te whiu mā ngai kōrero mō tēnei kaupapa e kia nei ko whawhai mō tō whakapapa. Neke atu i te kotahirau mano tāngata i kanoa raitia e te whānau o Waipareira i roto i te wā poto no rei. He mea nui kia rangi whāwhā ake ai tēnei āwhina ki ngā whānau whānui o te tai Tokerau.
Ko tēnei kaupapa whawhai mo tō whakapapa, nā, ko te mea nui kia kano āraihia tēnā, me te mōhio anō hoki, he iti ki ngā tatauranga mo te hunga Māori, kua kano āraihia. Nō reira, ko te mea nui kia putātu tātou ki ngā whānau, te āwhina i a rātou, te hāpā i a rātou ki raro i tēnei kaupapa.
Ko te reo tērā o Maria te whiu. Kua peitatia e te kāwanatanga he pikitea rereke, anō nei kaore i te pai ngā mahi a te iwi ki te tiaki i a rātou anō mai ngā tāmitanga o te mate hua ki tō kōwhiori. Hei tā raniera kai o pauārehi tikanga o te rūnanga o whāinga roa, kua hōhā katoa rātou ki ngā tohutohu a ngā apiha hauora e noho nei ki te whare miere o pōneke. Kia tahuri ake tātou ki te reo o Rāniera Kaio.
I hangarikarikana, i hara i tina korikarika ki ngā pīhimana me Taitokera Border Control. E rikarikana ki te hunga ki Poneke, e tohutohu mai ana ki a mātou i roto i te hore kōrero tahi, i roto i te hore hakaro tahi, kia te rohe o tina ki a mātou e nana hoki te kainane.
Ki te rohe o Tāmaki Makaurau, kua toro atu te ringa āwhina o ngā tākuta ki ngā tāngata e noho whakamoho āwana ki o rātou ake kāinga. Koenei tētahi o ngā panonitanga hau i whakatau ai te kāwanatanga, nā runga i te kōpā haere o ngā hōpuni whakamoho āwa te kāwanatanga huri i te motu. Kei a tākuta Lily Fraser te roa ngā ake o ngā kōrero.
Ko ki te kē mātou, ki te ki rawa ngā whare e mai ki. Nō reira tōna wā kano ngā whānau ki te kāinga, mena e māuiwi ana kano ki te kāinga. Nō reira, ko tēnā he kā wāia atu ki te whānau iara, te āwhine iara atu ki te taha kai, te taha moni, tērā era mea katoa.
Nō reira e hoa mā koe apu ngā kaupapa matua o te haora, hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hā kinakina.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Ki te whutupaoro, kua whai paua ko tuarua hou, te kapa o Moana Pacifica, arā ko whilau tiatia kai tākaro o mua o te kapa haua fiofio. Ka noho ia ki te taha o Aaron Major, paua ko matua o te kapa. Kaori a tiatia i te tauhou ki tēnei tūranga paua ko, i pupuri aia tēnei tūranga mo te kapa o Tāma ki Makaurau, mai te tau 2018 ki te tau 2020. E ai ki ngā pūrongo ko tētahi o ana haipapa matua mō te kapa Moana Pacifica, he te aki i ngā paumua o te kapa. A kāti ake rā e hika mākua e a e nei pūrongo kōrero a wātea mō tēnei haora, ko Lady Pōkai tēnei, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea.